nimekata kuwa mbali nawe malaika. Nice in that data, baby, no cry again. I go come back for you.
Hata mimi nahisi kuchanganyikiwa, sijui utarudi lini ama utapatwa na nini. Nawaza, nawaza, oh, nawaza.
Usikonde mabuba, niombe kwa muumba. Make I go get na fuba, mwenyezi naona. Haya maisha bila pesa.
Na kwamini tulikula kiapo we na mimi, hatuachani mpaka kifo tusikwe chini. Oh baby, oh baby.
Na kwamini tulikula kiapo we na mimi, hatuachani mpaka kifo tusikwe chini. Hey, oh baby.
Ujeutimize unachokiahidi.